yashi dali shi kwa kali okuranda kupoza fenster muzo eke Alfonso impolo poro
impolo poro jazzy boy
too much
zed louder.com
running it
akapondo masaka eshfwa yokunje batikale nali kwata amano kwati nali kwata Baiche mwe batemenyo kubwata Mwichi ndike kuline mukasata Nishfwayo kunje batikale nalikwata Amano kwati nalikwata Baiche mwe batemenyo kubwata Mwichi ndike kuline mukasata Galaika tempo Ndafula mine filimbwa Mwadishi bafi Ndafula mine filimbwa Nishangala Ndafula mine filimbwa Yonse ndafula mine filimbwa Galaika tempo Ndafula mine filimbwa Mwadishi bafi Ndafula mine filimbwa Shangala Ndafula mine filimbwa Yonse ndafula mine filimbwa
Mani mbo kwimbwa nikare na fitambwa Afiwa fia kuri angamula fizambwa Shikala mbecha bupechole stampwa Eko njimbira yonse fechira pampwa Ama pilimbi ntampio kumishempwa Nafumo kutari kwati ni kukasempwa Murifia ni kuri inendia Mikwempwa mula pona panshi ndi mukari kuma kwempwa Mubonkwensa kanari shimpwa Imibili shalele mamesho shimpwa Umuchinshinga wao yo mwimpwa Ta ukwe tenchi topantu naripimpwa
Eshfwa yo kunje batikale nalikwata Amano kwati nalikwata Baiche mwe batemenyo kubwata Mwichi ndike kuline mukasata Eshfwa yo kunje batikale nalikwata Amano kwati nalikwata Baiche mwe batemenyo kubwata Mwichi ndike kuline mukasata
Galaika tempo
Ndafula mine filimbwa
Mwadishi bafi
Ndafula mine filimbwa Nishangala Ndafula mine filimbwa Yonse ndafula mine filimbwa
Galaika tempo
Ndafula mine filimbwa
Mwadishi bafi
Ndafula mine filimbwa
Nishangala
Ndafula mine filimbwa Yonse ndafula mine filimbwa
Fwa futu kunje batifiabu finganda Kala fwa mpuka Ndapena Ndazanda Mwebali panse inkire ni munganda Nishibu shefi wafyalele mumanda Baba kariyevo na ishiba nshimipenda Pantwifyebo fiantifira misenda Kumkoko na ripoke chinsenda Pamulenko mfanshimini nendenda Ifunde panuma ya kunya kushinda Naritemu avantemwa kwa tikuchinda Mumutwe vionshaka kwa teponinda Ikonke ninga mwarifuira kufipinda
Nishfwayo kunje batikale nalikwata Amano kwati nalikwata Baiche mwe batemenyo kubwata Mwichi ndike kuline mukasata Nishfwayo kunje batikale nalikwata Amano kwati nalikwata Baiche mwe batemenyo kubwata Mwichi ndike kuline mukasata
Galaika tempo
Ndafula mine filimbwa
Mwadishi bafi
Ndafula mine filimbwa Nishangala Ndafula mine filimbwa Yonse ndafula mine filimbwa
Galaika tempo
Ndafula mine filimbwa
Mwadishi bafi
Ndafula mine filimbwa
Nishangala
Ndafula mine filimbwa Yonse ndafula mine filimbwa
Ah, itchenka vyo baiche mwe laika tenso kakumutu
Mr. Putis
Kukana kwa tamano sana Levyo vene, levyo vene Mubanga bonfire mulilo Uncle Hillard Jazzy boy, I see you
Muso
hey. Ni rap
Jazzy boy
Running it Exclusive to ZLouder.com